الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تند مجفق الله تبارك وتعالى أشات ودوب وانغازي tumusaba ekitiibwa allah tabaraka wataala ateekemu abo abajjumbira eddiini ye ey'obuisiraamu amateeka al ahkam ashariya amateeka gaffe aga shariya okuba nga tugassa mu nkola. Wiiki ewedde twayogeraku ku bikolwa ebyabaami okugenda eri baami bannaabwe, ne tugamba nti si kyampisa okwogera nga bebakyogera kubanga tekiraga mpisa, kiraga bukendeevu bwa mpisa. Ate bwe kituuka kufa abawalimu ne gujabagira ebikolwa ebyo nga bebabiyita abantu gwe lwolina kiyisa mu kamwako, waliwo ebigambo ebirala bingi byoyinza okukozesa ne tutegeera kyogamba okusinga okuwemula abantu nowetya okuba nti besitala. Osobola okugamba nti abasajja abagenda eri basajja bannaabwe, ebikolwa ebyakolebwanga ku mulembe gwa nabbi Lutu alaihi ssalaamu, oba Sodoma oba Gomola, naye ebigambo gamo byonna ebyateekebwawo abayaaye ate naffe ne tuba nga bitukozesa byesitaza. Twagamba nti waliwo emize giwerako awo egyekwesaawo, waliwo alliwat abaami okugenda eri baami bannaabwe, waliwo almusahaqa abakyala nga agendeeri mukyala munne, tulinawo al ityanu lbahaim okugenderi ebisolo, gonna min alkabair mazambi manene, era ebibonerezo ebigabwako bitibwa omuntu yalina okubanga attibwa. Owaliwat attibwa, owa musahaqa aba mukyala nga agendeeri mukyala munne attibwa, najo emize weegiri tekyogerwako. Abagenda eri ebisolo asobola okuba nga mukyala, asobola okuba mwami, nebwe weebiri, eyo gyonna gyonna mize giveyi mu Buyudaaya, Abayudaaya bagenda bagigunjaawo. Newawo n'emize emirala egibeera mu maka nga bafumbo, omwami n'agenda eri mukyala we mu kkuba eritali ttuufu, nakyo muzambi mazambi amanene. Nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallama, allah tugamba mu Quran nti nisaukum haruthun lakum fatu haruthakum anna shitum, bakyala bammwe yabagiraganyanga ennimiro, ennimiro yo ngaoyala okgenda gyeri okizibwa okuyingira mu nnimiro eyo mu mpoyizayo zonna, oba yakasooli osobola okuyita eno, osobola okuyita gimmanga, osobola okuyita wa ennimiro, oba ya lumonde. Kati allah bwe yali ayogera ku mukyala yamugeraganyanga nnimiro, nyiniyo bwaba agenda okuyingira mu nnimiro eyo alina right okugiyingiramu ngaayise wonna wayagala. Yali ayogera ku bakyala, niye ate waliwo ebifo ebirala ebiri haramu ebyefananyizaako ng'abaami okugenda eri baami bannaabwe. Owekitiibwa omu ku bawandiisi ba sunan ayitibwa Ibn Maja al Qazwini rahimahullah, musajja muaviri mu ggwanga erya Iraka, bamutemerera ebigambo mubamanyi bonna abasalafu abatusooka abalongoofu, yawulikkako ng'atemereddwa ekigambo ekigamba nti bwe bamubuuza ku by'omukyala agenda omwami agenda eri omukyala we mu kkuba eritali ttuufu, tinaga nti ekiri haramu. Wabula bambi enjogera gye yakozesa gye baatategeera, so si nti yakikkiriza nti omwami akkirizibwa okugenda eri mukyala we mu kkuba eritali ttuufu, wabula baali tebategedde njogera ye, so nti yali akkiriza. Nikiwandiikwa mu bitabo nti owekitiibwa omuwandiisi w'ekitabo kyebaita Sunan Ibn Maja yakkiriza omwami okgenda mu kkuba eritali ttuufu, nedda ekintu ekyo si kituufu. Twalaba ensonga ezireetera okuba nti omwami agenda eri mwami munne, kubanga weewuunya jajja omukwano gwenkaniddeawo. Omulembe gwa nabbi Luutu alayhi salaamu gwagezesebwa n'ebigezo by'okuba nti abasajja b'omulembe ogwo baali bantu bakwetyuninga, okwekolaakolako, ng'ate embeera emanyikiddwa mu bakyala, nga beekolako nnyo kumpi kujula kwenkana bakyala, era n'omulembe guno bwe guli. Omusajja amala mundabiramu eddakiika asatu ng'alinga mukyala, otuka ku mmeeza ye weyeeterereza nga waliwo obucupa nga mu 15 obucupa, kano ka kino, kano ka kino, ng'alinga mukyala, kabonero ka mize omusajja okubanga yeekolako ebyenkaniddeawo neetuninga. Shariya tekugana kwekolako n'okwetereza, olabike bulungi. Naye ati tulina kubanga ati mukyala omwami yenna eyeekolako ekyenkaniddeawo aba neemize, kubanga ayagala kwetuninga afaanane abakyala. Mwe mulina okwambala obugoye. Omulembe guno gwagezeseddwa n'ekigezo kya fitting. Ebigezo by'omulembe guno gwe tulimu ffe, ekigezo ekisooka mupiira ogw'abayudaaya gubalaga ku TV, ekyo kigezo kinene nnyo. Ekigezo ekisooka mupiira ogwo pulimiya, ekyo bumala okiteeka ku mabbali. Ekigezo ekyokubiri midiya, TV, radio, ezo WhatsApp, Facebook, mpapula z'amawulire, kigezo kyakubiri, kubanga tebidusiza bwononefu mu nsi bireruka. Obwononefu butambulira ku supiidi ya kika kya waggulu mu midiyom. Omusajja yakola obufirimu bwe balaga ku TV ez'enjawulo, nga bwe kaba kagenda okuggwa bakuleka ng'oyetaaga nnyo okumanya ki ekyaddako awo. Kubanga bwe kaba kagenda okuggwa bakulaga nti Nazaala we yali amuguddemu, naye kiki ekyaddirira we tujja okutandikira enkya. Kati ono asula olunaku lwonna oluddako essaawa ze zonna, ebirowoozo biri kafirimu kali, kiki ekyaddako nga Nazaala we yali amaze okukitegeera, kyokka ate enkya bwe kaba katandika siwaatandikira. Gwende otunuye obufirimu obwo nga kaggwa, babukyusa ne babuteeka mu Luganda, ne maama wange asobola obitegeera atamanyi Lungereza, aleme kusigala bbali, bamukwata obwongo bamuteekaawo. Ne batakoma ku ekyo akalabira bwereere, kuliko omulenzi akamuteera mu Luganda akalabira bwereere ku TV ewaka mu nju, naye buli kanaku amulekamu looko, alina okumanya kiki ekyaddako, kiki ekyaddako. Okakadanga omwezi guweddeko, myezi giweddeko, mwaka ali awo. Ovanga omuntu okuba nti atuula n'alaba firimu n'avaamu amaziga, eyo firimu ebambi nnyo. TV wagigula kukusanyusa ate kutandisa kuka by'amaziga gye weegulye, sente zaali kumenya ng'ozinoonya, okeera ku makya teweebaka, towuumula n'ozifuna n'ogigula n'ogiteekaawo. Gwe tolaba nti ate kyabujinga ate taniga okukuka by'amaziga? Ovanga ku musajja omuyudaaya awandiika story neekukamulamu amaziga ne gayiika, naye nga guba bitaddeko taliiwo. Yaali yali mukwerira, sente ze yazifuna dda zayingira, gwe byeteredeko nyiza amapeesa ku remote, amaziga nakukwate obwongo n'atatuma kubukwata, nataniko bukamunamu amaziga ne gakulukuta. Oyiwete omuyudaaya pyuwa. Ekikwetera okukaaba kyolaba ku TV wali, embeera enereeta essanyu ku muvi eringa bwe bagiwandiika, nawe yegenda okuleetera essanyu, kubanga omusajja auzanya firimu y'ekinigeria nakulaga omukyalo yali afumba ali mu bufumbo bwe buteredde, ne wajjawo mujja we n'amugoya mutute ku balogo kubasaba Abaganda, mukazi n'abonaabona amaka agasuddewo ali akasasiro, obwana bwe bubonyebonye, ono omukazi azze atuta amaka ge. Oluvannyuma nnyo ng'eggwa pasita n'ayingirawo, nazza embeera mu nteeko. kati gwe olwokuba nti olina obudde bungi obutula mu ddalasa omanya nti eyo muvi bazanyanza nnye waliyo basisita bo ne baganda abo abali eyoewala ngaekyo kyokka okiraba awo nga naye ate byennyini byalaba awo byebiri nemaka ge byebimubonyabonya mu maka ge eka analaba mmeka nga tanagenda wa pasita kumukima kujja mujja mu mbeera eno. Nigerian movies zajja kupromotinga bona againi gwe mulimu gwazo okusomesa bulokole mu ngeri enkweka ennyo tuyinza kirabirawo mangu bakikweka omulembe gwaffe mu mipiira teekako ebya firimu ezo mpuliziganya byonna ebyakolagana ne mawulire ngeri gatambulamu mu nsi eno ekiddako ekyokusatu obwo obugoye obwajja obwa fiitingi nakyo kigezo ky'amaanyi kubanga bwajja ne busala ne bugenda ne mu hijaabu bwajja ne butuyingiramu ne bubba ne busala ne bugukira mu bakyala omukyala obutonde bwe yakulanga omubiri gwe muzibu singa gulabikako eri omwami ekitundu kye kyonna kyabalabye ku mubiri gw'omukyala kimwesiitaza kisika mangu obwongo bwe kati nalyoka ateekako hijab nga ya fitingi naye nga buli kamu kwekali ku mubiri akakaya ku mutwe kwekali emikono gye miwanvu olugoye lukka mpaka wansi ku bigere naye nga byonna nakakaya ka fitingi emikono emiwanvu gya fitingi ebyo byebimu ku bigezo bya umma yaffe omulembe gwogwe kwoli mu mulembe gwo guno ebyo nno ebyokwambala obugoye obuli palipa abaami byaliwo mu mulembe gwa nabbi Lutu alaihi ssalaam ate nokwetonatona abaami neyetona omwami nga yetona ngoza ate mukyala era bamaliriza nga bagenze mu bikolwa ebyabasajja okugenda eri basajja bannaabwe kati ekimu kubireetao okuba nti omusajja agenda eri musajja munne kwetona okwo n'okwambala obuntuntu obutajja ekyokubiri kathratu dhunub okuyitiriza amazambi amazambi gatondebwa nga go ezambi ettono lyotandikirako lyerigenda okuyitira liri eddene lijje era amazambi go ga mukwano gatemya kugannaago nti enwaliyo obutuuze nze nafuna naye ettaka likyali ddene osobola okujja nawe n'ofunako ekibanja singa omuntu atandika okunywa sigala enjaga temubawala ate ezambi ettono teriyita ttono linaalyo lyo liyita ddene oli kasitaafu weta segereeti n'amulwako ajja kusala aguke mu njaga amazambi bwega tegakula kati oli omuntu bwagenda mu bikolo ebyobuseegu naddiŋŋana nnyo abakyala mu bikolo by'obuseegu tayimu etuuka nga ne kasukaali takyakawulirayo mu bakyala nga alina kusala ngaomukyala alinga ate musajja munne tamunamu bwetaafu ku lwaki lino ezambi limaze okwegazaanya lifunye obutuuze teriryali kubako omukono nga liyita mukulu waalyo nti wange mukama wange sebo ti nze eno nafuna obutuuze naye osobola okufuna naawe abaami abagenda eri baami bannaabwe aba agenze ennyino mu bakyala ebiseera ebisinga ne bamutama tebakyali kipya kwe kusala eddiiro sheitaani nemuteramu ddala embeera ezifaanagana bwe zityo naye mukama waffe sala allah sallama yalagira sala allah sallama an ibuni abbasin radiallahu anhu man wajadtumuhu ya'mal 'amal qawmi lutin fakutuluhu wa fi baadi riwaya faqatilu alfa'ili walmafulu bihi ashabu sunan ibuni abbas abdullah ibuni abbas radiallahu anhu nzalayo mu makka atugamba radiallahu anhu nti nabbi atugamba sala allah sallama bwe musisinkana akola ebikolwa ebyakolebwa ku mulembe gwa nabbi Lutu alaihi ssalaam mumutte mu njogera za hadithi ezimu mutta akoze ebikolwa n'akoleddwako ebikolwa hadithi ejagisanga mu sunan Abi Dawuda ajireta, Tirimidhi ajireta, Nasai ajireta, Ibn Maja ajireta haditheyo. Wasahahahu ash-Sheikhul Albani rahimahullah. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu yalimu operation izize ezekisirikale sabalwanyi general wa ummeno kumulemi gwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda nagwa kuchalo ngakuliko mwami afumbirwa ngabachala ibafumbirwa era ina na Maria yafumbake wagundi na avayo nafumbake afumbira basajja banne. Khalid ibn al-Walid nache unya nnyo ngabanachalo bamunyumiza chumami umulaba ise wonte yakafumbirwa Maria gamirundi ena ngafumbirwa ati anti musajja namuwasa anti musajja munne namuwasa ne bachawagana nano ba kahene madamu ne bamukubye embaga. Khalid ibn al-Walid ngaye nawandikire barua mukamawe ibisere ebyo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda yali akulembera ummeno namuwandikira namubulya byalabye nga abyewunye tabitegeera aliyu barua byatuke wa Umar ibn al-Khattab nalagira ne batuusa olukiiko batuuza olukiiko mangu nga mulimu ba senior officers bokka Umar Uthman Ali Abi Ubaidata Amir ibn Jarraha Abdurrahman ibn Auf Az-Zubair ibn al-Awwam Sa'd ibn Abi Waqas Talha ibn Ubaidillah aba bano tebamanyi ba senior officers ba ummeno waliwo ba senior officers mu ummeno ekumi erisookerwako mu umma ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranke ezaabwe za waggulu nnyo ekirungi abana obamanyi n'omukaago ino gumanya abana obamanyi Abu Bakar Umar Uthmani Ali kati waliwo omukaaga gwino gatta bafuke kumi abo bali special bonna bazalibwa Makka tiri azalibwa Madina kwabo ba senior officers bonna baina ebitendo byebimu bazalibwa Makka beegatta ku ummeno nga Nabi akatandika okutandika mission yenu ne bamwegattako basenguka naye mu ntabaalo zonna baaliyo nga Nabi alwanyisa omulabe wa ummeno baali naye sallallahu alaihi wasallam tebamwabulira. Kakati Ali Umar ibn al-Khattab naita olukungana mu bukubirire abantu nibajja ba senior officers nababulira ti omuvubuka Khalid ibn al-Walid alina gye namutumye ali ku mirimu gyaffe niye agudde ku bino nebino apandiikidde ebbaluwa yiino tukoze tutya. Ali ibn Abi Talib abaali tebiteeso bingi ekyasinga okuyitamu ennyo era ekyasibwa mu nkola Ali ibn Abi Talib kiyaleeta ye yagabuka miti yonna gye yali afumbiddwako ewakadde bonna battibwe naye attibwe so sinti ayo mumuleke yanoba yudda yonna gye yali afumbiddwako omwami oyo w'omusajja munembu yafumbirwayo nti ashimweyo wandikira Khalid omugamba asooka agende bonna aba bagye abatte amale nono yenyini amutte owekitiibwa Umar ibn al-Khattabi nawandika ebbaluwa nga aweereza omulwanyi we Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu gye yali eyo ng'emulagira nti ogenda kukola bino wammanga noonyereza bonna gye yali afumbiddwa bajeko ensingo bomale nayo kennyini omujeko ensingo ate nga Khalid ibn al-Walid bw'omutuma omulimu ngwogwo bw'omwanguyiriza nnyo kubanga bye yali yakugukamu radiyallahu anhu wa arda obwo bwe bwali obukugu bwe Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu nzalo ya mu Makka mutalo ebadidi teyajja yali akyalimba yudaaya ng'akyasomesebwa tannaba kumaliza yunivasite ye ey'okulwana entalo ne bamuleeta nga tugenze Uhudi nga yakafuluma bwati yunivasite ey'okulwana entalo ne bamuleeta najja nga yabakulembedde mulutalo lwe Uhudi kama fi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali saidi yeri alukulembedde ayambibwa ko Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu nga Khalid ibn al-Walid yakulembedde saidi yeri era nga ye Khalid ku butendeke bwe yalina nolukumanti yali akava mu university nga mu area mu yasinga okumasteringa ennyo ku lubala lutalo yalubala yalubala olwe Uhudi n'atukola ekigambo yesi yakolana ku kisooke Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wa arda kubanga yagenda otuuka Uhudi nga nabi atuuse Uhudi ne basajja be sallallahu alaihi wasallam akasozi nabi ateddeku dda basajja be nabagamba nti tukereye akasozi kali kwekuli obuwanguzi ate omusajja ataddeyo dda abantu be nga ye omukugu omutendeke mu kubala entalo mu ddungu bali bagenda okulwanira yalaba nti katunumba awo waggulu alina katunumba awo yalina okuwangula olutalo luno ati twakiriye omulabi n'akatwala ne bamugamba tukoze tutya tetwakuleese tukwesiga n'alowooza era bwe yabala n'amanya nti ajja tutega akanyiibwa atuggyeyo kasozi kali akeddize so nga ne mukama waffe sallallahu alaihi wasallama kubanga ate yakulira obukodyo bw'entalo era olwatuukawo nalonda abasajja 40 nabaga ti muva ku kasozi mubeereeyo fe ne batumalawo ne batuuta ne batumalawo ge mubeereeyo hatta nabaga nti niwe mulabanga ebinyonyi bitulyamu amaaso nga tuvunze tuweddewo muti muva ku kasozi mugezi ku mugezi oli yabaza akasozi nono watuka n'akabala ebyo ebintu byava dda Khalid ibn al-Walid ng'abala lutalo ng'atega akanyeebwa akagenda okugyayo bali kasozi bali bonna ngenda kubajjayo bakke wansi nze nkeddize bwe nnankeddiza ng'olutalo ndumaze era twafiirwa abasajja baffe abalwanyi 7 olw'okubala kwa Khalid ibn al-Walid Allah kweyamuwa mu mutwe ate nga yitakutte ku kiso kulwana wabula yabala bibye nadda ku nsolo eyiwabbali n'alaba amagezi ge yakola gaali bwe gati yayawulamu abalwanyi emirundi 2 waliwo bagenda okulwana waliwo bagenda osigala mu distance nga tebalwana n'abawa obudde olutalo bwe lutambulako obudde bwe buti mwabatalwana mudduke mudde gye tuva bwe munatandika okudduka ne wayita ebbanga bana balwana nabo badduke bali bagenda kuvaayo nga balowooza olutalo luwedde kati bano abadduse ddedda abagenze bagenda okwetolola bajje bafune akasozi ke kakodyo ke yatega ebiseera ebyo entalo zaali nga nzibu omuvubuka okujja okulwana ayagala kukulaga nti famire mwava ngagga alina necklace pure gold earring pure gold kale ali nga nabyebagamba nti omuntu yenna gutta ebyobugaga byalina bibyo kati abali ku lusozi balaba abantu bali mugabana bya bugagga fe tunafa bwavu amulaba dduse agenze emirambo egiri wansi abantu bali mukujjako golodi babanga basajja bazibu sibe bino ebyaffe bana bavubuka byambala enjegere ziri enjegere zaabwe zabanga pure gold si bino ebyaffe pure gold ofune olujegere lumu ng'ogenda kufa bugagga si bino ebyaffe byaleero kati kalumanywere yali ku byanfuna nam kalumanywere yali ku byaki munnabwe yakandanga baga nti bane ntimuva wano nabyatuganye yasigalayo bwomu era gwe basookerako okutema kubanga bamuva mu mugongo yali Khalid ibn al-Walid naye ati Allah alina obuyinza mu lutalo olwo lwennyini Khalid ibn al-Walid teyaddayo waabwe Makka mwe yatolera shahada tulwana tulwanira masanamu tebitegerekeka nibitwane tetubimanyi olwamu lwetukola ekyo teyadda waabwe yajja wa mukama waffe n'afukamira natula shahada neyegata ku umma kati tekiniks zonna zeyali ayize eri mu bayudaaya nazikyusiza abamutu muziyiga nazireetera mukama waffe nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam sagala kuwera nnyo ku Khalid alina ebitendo bingi nnyo ebitagambika ye amiru yekka mu nsi eno bukyebaawo eyali al amiru allazi amara nafsahu ye amiru eyali ewadde wa amiru yekenyiraga nti abange nze amiri ate nga mukaseera bwe yakikolera yali agwana okuba al amiru allazi amara nafsahu Khalid ibn al-Walid abi Sulaiman radiyallahu anhu wa arda yetaga kusomako bingi aina ebintu bingi nyo Khalid ibn al-Walid. Ekyamweronza ku bwamiiri bali mu lutalo, abantu bafa bagwawo, ye nga alaba nti olutalo luno tulina gye tululaza, tugenda kufiira wano ffenna tugwewo. Ekyokukolebwa kiri eki? Bana bakyali abalamu kubazzaka. Niye amiiri waliko tabiraba, yaga nti lwani teri kuva mu jihad fisabilillah jamaa, teri muntu ava wano tulwani. Bwe bamutema amiiri nakakutaka, Khalid nayimuka naga nti okuva kati sawa zino nze amiiri, ogwammwe kuwulira bye mbagamba nti olutalo terugenda kulusobola, tuddeeka tugenda kukola kintu kimu, kusaggula kkubo, abafudde baffe abawonyewo bawonyewo, abanaabonawo banaayita mu eryo ekkubo ne bagenda. Eyo twali tugenze room, twali tugenze room, twafiirwa abalwanyi bangi mu room, naye Khalid ibn al-Walid yalimu. Kyebulega nsala nyo genda wawanvu awe tujagazibwa nnyo ate tuve kumulamwa, naye Khalid ibn al-Walid wandibadde osuubira nti mutalo yandibadde agenda nga amiiri. Ne time yatuuka mukama waffe nabiyu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ye omugezi sabasomesa, nalabanga Khalid ayinza ofuuka fitina eri umma, natta enzikiriza z'abantu abamu nti amiiri Khalid oba si amiiri nze sigenda kulwana. Bwetatuwa Khalid nga yamiiri waffe sijja kulwana. Nabi yalumutumanga olusi mu magye nga porojo talina ranka yonna, kati mu lutalo olwo Khalid yalina ranka yonna, yazigabira balala. Al amir Zaid fa in usiba fa Abdullah ibn Rawah fa in usiba fa Jaafar ibn Abdul Muttalib. Yabagamba nti amiri wamwe mugenda kulwana naye amiri wamwe Zaidi Zaid ibn Harith. Fa in usiba, singa Allah amugerera omusiba n'avaawo, fa Abdullah ibn Rawah ngaakwatamu, naye singa Allah naye amugerera fa Jaafar ibn Abdul Muttalib, bonna nga weyaboogera webaafa mulayini. Zaidi yasookayo n'afa. Khalid nga maze okizuula nti tetulina kye tugenda kukola, Abdullah ibn Rawah n'akwatamu nebeniyi n'afa, Jaafar nakwata mu nina afa, kasa Jaafar yafa nawaganza amiri, era yalwana bwezizingire abaafika beyazeeka. Nagamba mukama we nti nageza okukizuula nga tetusobola kubako kyetukola mu lutalo okujjako okufuba okuzza abakyali abalamu, era beebo bensobodde okukomyawo basajja bo. Khalid ibn al-Walid al-amir alladhi amara nafsahu, ye amiri yekka mu nsi muno yali yeeronze ku bwamiiri nga ne sheria yali ebumuwa, kubanga mu kaseera ako mu field gye baalimu yali abasinga ogitegeera, nga yamaze dda okulaba olutalo terukyalina gye lulaga okujjako ffenna okuggweera wano, n'asalawo abazeeka abaali bakyali abalamu. Kye njagadde okulaga mu Khalid ibn al-Walid nti mu operations yalimu akolera umme n'atambulatambula eyo mu byalo gye yagwira ku musajja afumbirwa, nebimwewunyisa nnyo, nawandikira mukama we n'amuddamu nti ne gye yali afumbiddwa wadde yavaayo yanoba naye waakuttibwa, okulaga obubi obuli mu zambi lino, era nga sharia erivumirira nnyo. Min al kabair, zambi ddene mu manene agatagambika. Olwo n'emize emirala egya al istimna, omuzungu akiyita masturbation, bisinga kuba mu bavubuka batoototo basinnawasa nsoma university bana basoma siniya naddala nga batuuse mu eleve, eyo obwongo obutandisa okugaziwa ennyo mu byabakyala ali tamulina. Al istimna omuzungu akiyita masturbation, omwami yezanyisa zanyisa ye kennyini na ekosa nnyo, kubanga oddira obwongo buno n'obukaka n'obulowozesa ebitaliiwo, oli akaka obwongo ne bumulaga nti waliwo omukyala naye nga taliiwo, natakoma kumulabawo obulabi ne bumukaka ne bumuketegeeza nti oli naye wakati mu kisaawo, era omupiira guli mu kusambibwa omunyuvu bwongo bwakaka. kikosa nnyo obwongo bw'omwanadamu, kubanga obukaka embeera enzibu nebukuleta okuba nti ogikkiriza nti weeri, nebugirowooza nebaawo, kati kikosa obwongo. Hefiv yo ni budda kufe banako ku aya zenkwata, ndina disi zenkwata, nina nankani zenkwata, nina bino enkwata enafuyira ddala, kubanga obwongo bugenda okuvaeyo nga bunafuye kinene. Ekyokubiri bukosa amaaso, ebikola ebikosa amaaso wano olwokuba nti omuvuka bakyali muto, omubiri gukyasobola okurizisitinga embeera ejja, nayingira 3-5 okudda waggulu nga gutandisa okuwaguka, gutandisa okunafuwa, nga bino bikomawo. Ekivaamu nga takyalaba bulungi, yeetaga galubindi, nazo tezimugasa, bikaseera galubindi, nyala kukyusa galubindi. N'ebikola byakola eri kati biziza omuliro. Byono n'omugongo, omugongo guno gwonooneka ne gukalambala nga gulinga mutayimbwa. Nam, omugongo guno, ebyo ebikola bya masturbation bikosa omugongo guno, bikosa omuvubuka ono taimu neetuuka nawasa mukyala wo wa halali namuteekaawo, naye nga ate obwetaavu yandibadde abanaye, obwetaavu yandibadde akozesa okubeeri omukyala ono yabukozesa dda ne buggwamu. Kali okivaamu nga atuulaawo nga bangali ne sisita we, kubanga sisita we kyakukolera kukuleetera mmere, ate waliwo ekirala mpozi n'okugololera. Ekivaamu omukyala we yamuwasa waali naye yeeyonoona dda, kati omukyala afuuse sisita. Katumala okwazina insha allahu taala.
Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala ashrafi al-anbiya'i wal mursalin, afdalu salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alayhi. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-istimna'a, ebikolwa ebyo bya bulabe era bikoseza ddala omwana adamu. Taimu neetuuka nawasa omukyala nga ate takyamwetaaga nga weyandibadde amwetaagira, oba wandibadde osuubira kiyandibadde amwinamu obwetaavu obungi, kubanga yakosebwa dda emize egyo giva mu Bayudaaya n'obuseegu n'obukaba ebyenkaniddeawo ebikosa. Kubanga obusimu obutwambuza meseji mubiri bukosebwa ne busirira, fuse ne zikuba, ekivaamu nga meseji tekyatambuzibwa bulungi. Ebyo byonna byonna bikolwa byateekebwawo mu Yudaaya okukosa umme nabala ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, okubanga agikosa mu mbeera efaanagana bwetu. Kati ago gonna mazambi twagambye aliwaq, ebikolwa by'abasajja ogenda eri basajja bannaabwe, almusahaqa, abakyala ogenda eri bakyala bannaabwe, itiyanu lbahaim, waliwo bagenda eri ebisolo, waliwo bagenda abakyala mu bifo ebitali bituufu. Teekako al istimna, omwami oba omukyala okwezanyisazanyisa ikaawo nafosinga obwongo ne bukuliyetingawo embeera nga teriiwo nebaawo mu ndaba yeye, nafuna embeera y'obwagazi mpaka kuvaamu mazzi gazaala. Allah yatonda omwanadamu nga alina system. Omwanadamu bwafuna obwetaavu bw'omukyala oba omukyala nafuna obwetaavu bw'omwami ne buba bw'amaanyi, Allah yateekawo okweroterera. Naam, al ihtiram, okweroterera. Okweroterera Allah yatirawo okweroterera kukendeeza ku bwetaavu bw'omwami ono, ayinza okubanga omunaddala omwami atali mufumbo, mukyala si mufumbo, bebafuna ennyo embeera eyo. Amazzi gano agazaala we gakuŋŋaanira kitwale ti nga walinga kikopo, kati bwe gajjulamu kubanga gakenenula mu byokulya ebyolya n'ebyonywa mwe gakenenulwa ne bagateeka eyo, kati bwe gajjulamu obwetaavu bwe eri omukyala buba bw'amaanyi, buba bw'amaanyi nnyo. Kati Allah n'ateekawo okweroterera gatugeetooleko bukendeere, era okwerooterera si gw'okufuga, malla yasalawo ne kijja oba ne kijja kujja. okwerooterera okwo kukulu nekukendeezaako. Era kyobulaba omwami yenna ng'aludde okuba n'omukyala oba nga tabanko na mukyala ate tayinza kumala na mukyala ddakiika, kubanga eri egilaasi banzijuvu. Funa egilaasi ogiteekemu amazzi ejjulo, ogiteeke ku mmeeza, ne bwogikonako olugalo obwoti amazzi gayiika, si bwe kiba? N'ogikonako obukonyi tipu katono nnyo bwenyinyamu bweti nga gayiika. Ye mwami ekika ekyo. Saate ono omwami ali mu field azanya liigi, egiraasi mbamu obuzibu tono beere no wansi, atwala obudde otuzza otwo okwambuka tuve mu giraasi tujje tufulumemu. Wamuba munnar min mustashgarin sharar. Ebiseera ebisinga abantu omuliro okubookya kaba kantu katono nnyo bwe kati. Yali ayogera ku bwenzi, omwami agenda nagwa mu bwenzi nedda kika nga teweze, naye nga ezambi lyafunye eyo. Ku lwaki omwami nga tabankona mukyala asobola okumala eddakiika ng'akolawo kya? Egilaasi eba nzijuvu nnyo. Ebigambo bitegereka bulungi? Naam. Era akavubuka ayinza kulaba bulabi mukyala ng'ali mu kapale, egiraasi neyenyeenya. Mufunako obutunuzi bwati nibikomaako? Naam. Kakyabaga nti omuliro ogwokya fakitole nene kaba kasipaaka akamansuka ku waya bw'amasanyalaze kayokya fakitole nene kagimalawo, nga kyategeeza nti omuntu agenda muliro jahannama nga mu bwenzi nedda kikati yawera, bwe yagwamu omulundi ogu nedda kikati yakola ki? N'ebyaliwo yabitegera nabitegera nabibaddewo, kubanga amasanyalaze gaba mangi nnyo nnyo. Naam. Kati ebintu byokwoleeterera birungi Allah bituterawo, naddala kwatali bafumbo balina engeri bamuwozaamu omubiri, bakendeeze ku mazzi gali gaba mangi, gakomye okuba amangi noono obugumiikiza buyinza okukendeera, abana obwetaavu nga buli waggulu. Kyava ateekawo okusiiba, kubanga te okusiiba kugakendeeza, eri gye bagakuŋŋaanyiza amazzi agazaala. Ya maashara shababu man istata minkum alba'ata falyatazawaju. Abavubuka mmwe aba umme eno asiofunanga obusobozi wasa, failam yasobanga tosobodde kuwasa, faalaihi bisiyamu, genda osiibe. Fa inna lahu wija, mulimu engabo egenda okukuuma obutagwa mu bwenzi. Engabo kyekyokulwanyisa ekikoze ekyakulwanyisa, bakikozesanga kugaadinga busale namafumu obutatuuka ku bodde. Kati okusiiba kyekyokulwanyisa kyogenda okukozesa sheitaani emikutuka ku bodde, kubanga tokusiba kokutula ku mazzi ago mu giraasi, enjala eyo nejja n'enkuluma n'enkalamata n'ennyonta ne byabitabika wamu nga bagatuulako eri. Niye ate oweekitiibwa Allah yatutonda naddira ate okusiba kwennyini okwo, naam, ate ku mufumbo nga ate kugongerako bwongezi, kubanga ate omuntu bw'asiiba nga mufumbo ataba ayongera omukwano gwe eri omukyala. Era ojja kumaliriza nga ogenze ku haditha ega nti innama al amalu binniyat, innama al amalu, buli mulimu ogugenda kyomalirira nti nsiba kufuna kino wala kyakuwa. Hatta bamanya bambaga nti bana abaami banoonya amanyi ga kisajja gwetandika kusiba madina lwakuna n'ennaku enjeru, banoonya amanyi ga kisajja gali omwo gafumbekedde omwo, bano banoonya apatayiti, apatayiti yabula kizibe nange simanyi nakyenaba, buli mmeye gyentulako sijagala, okujjako ng'oli mulwadde. Naye oba toli mulwadde bw'olaba nga apatayiti ebuuza olumala subuhi tolya mpaka ku magali byolabe, bwebulanga ngumanya oli mulwadde. Abo abasajja ababeera mu gaofiisi eyo mumatayi masuuti mbapatayiti yafa, gwe mugenyi toluva ku subuhi tolya kantu konapaka ku magaribi, kaseddamu kubula genda mudwali bakujanjabe kubanga ne baleta ebijanjalo nga temuli munyu ogaa nti ndabirawa banditedde akanyama appetite ebizze kati okusiiba okwo kulimu bingi tulifena twagendako eno okwogera ku nsonga zino ezaali ziguddewo zitawanya ensi yaffe eggwanga ensi yonna emize gino egy'abaami ogenda erimami bannaabwe gyabulabe keekamu kubona obulaga nti omuntu alina ddiini oli omuvubuka mu nsi emu ku nsi zaffe ez'obusiraamu yali agenze okugula mu kimmoolo moolo muzimanyi agagazimbe gamwe aganene gye batunda buli kantu omuvubuka yali atundamu namuwa essimu ye namugamba nti onkubirako nebyenjagala okugamba akola mu moolo webayawukana naakuba essimu namugamba nti nakwegombye naye bwokkiriza ngenda kukuwa sente bweziti nebweziti nebweziti oba zoyagala muvubuka munayuganda nga bumanyi embeera yaffe tunoonya kasente tukalaba akasente kebayogeddeko bennyini kangi ate bamugeri nomugamba nti ayinza okudabulinga ye naye olwokuba nti gwebaga yali munaddiini ekyali kimuluma kyali ekintu eki lwaki allah ngezeseza naye ekigezo ekyo ebiro byonna tebyamuluma na wareye yali ti lwaki allah ndetedde ekigezo ekyenkadde ekigezo siri mulungi mu ddiini kale ate najja bwe yakola ensobi yakuba essimu nga kubisiza yiye jukira oli yamukwana kati najja afuna eyiye buli kaseera nga abeera akola ki agikubaku ensonga zaffe zituuseewa sente zeetaaga tewali buzibu lwa nakyo jakuba nam nagenda wa sheikh omu ku basheikhe be namwitiramu ensonga ezo namugamba naye kino kyama saagala kukubuulira ni yabiŋŋambye saagala kiki njagala kumbulira lwaki allah yangezeseza naye ekigezo ekyo era kyeki yamugamba nti oyinza okubanga imaani yo tenakutuka ku mutindiro omutindo omutuufu olina obugayaavu mu salatul jamaa olina obugayaavu mu sunna z'owekitiibwa nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wasallama kusoma quran togiwa biseera olit genda weetereeze kyamuluma nnyo 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 omusajja okuva enamugamba ekigambo ekyenkanidde awo yani kigambye omulala kale ekyaddako kugenda kwetereeza kwongeramu maanyi yalinamu obugayaavu mu mbeera ez'eddiini nagenda nayongeramu amaanyi namugamba nti oli abakubidde essimu ekitungi ogimanyi togikwata gisangule muyiyo gyerabire oyinza nokukyusa ennamba odde ku nnamba endala eyo mall togiddanga muggulamu waliwo endala nyingi byoyagala gyebiri genda obigule ewalala ekyo kyali ku munayuganda naye ngaali mu nsi emu ku nsi z'abawarabu nga bamusuubiza sente ensufu nembawarabu bibaayo ate yo kyangu okubaayo olw'ensonga nti security ku mwana omuwala y'amaanyi kubanga omwana omuwala mbawarabu si wajjenjeero nga wane waffe bano baweeza kyayi bano baweeza mmere ewaabwe si wajjenjeero nnyo kiri awo tamala gafunwa kati abo allah bagezesa emirembe gyabwe ne bafuna ebikula ebyekika ekyo wiiki ejja insha allah tugenda kuddayo we twali tukomye mu kitaabu nikah insha allah eno twali tuyiseyokko buyisi okulambulula ezambi lino wonna werisangibwa abantu bano balina okuba nga battibwa okugjako nga omulala badde akakiddwa bukakibwa naye singa tukizuula nti wabaddewo okukkaanya sayidi zombi olw'omutima gw'essente ogumugambiddwa kubanga olwaliro ebintu ebisinga okubaamu essente biri bisatu ebikola ebyabaami abagenda eribaami bannaabwe n'ebikola ebyokutunda enjaga n'obutujju ebyo ebisasinza okubaamu ensimbi ogaggawalirawo there and then n'ofuna ssente ezotamanyi muwendo ate byonna bya bulabe eri obulamu bw'omwana adamu ate gonna amazambi manene nina kamesegi kano ndowooza seka basika yagenda okukakolako inshaallahu tabuli bubiri tujja kutandikira wiiki ejja. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.